prolific.
You know we do this, homie. You see na visioni. Schemazio. Let me get it. Everybody in the beats. My bust in the problematic. Zali musova ngama somatics. Sindine kamwana kanku but sila diva mani ona uchiki. No flow wamu piti ni simaning. Dine Johnsina piti ni tintilinti. Dine ijata ABC ya maheta mudenja kwati ni sifilisi. No buy off ya kwati 6-6. Kuspansyo murapo ni chudasi. Na duala kabili muhipo abuso kumarapa msiksiki. Wakutia majigizi. Ndebe ni napeza mu industry. Sinika mbila kuponte but no offense. Wani pangapo busy. Nibela na kajupo zedi Carrington. Jitirako varangisi. Pakamba na kula mudu. But in fact, nachokero kera sisi. Ameo mizinga sichi. No wonder I'm too prolific. Na vanga pikilo ni kumabazi. So kumponya nikisi. Mazi onka kuchema nkansimbi. Wimbola simpo ntimbifi. Unavenisha shila pa mabiti. Kwati usiku kasisi. Ati machi inso vipapu. But inga mchimu nzubolisi. Nisevenza kwati boss pa mabiti. Marapa ni mawasi ya tisa. Nizakafa virgin, muli hip hop vakemba, siwa zaka ni diapa. Sasisi ni ama kulimba nazo, mfumu ni mfumu, mazo ni mazi. Nifuna kwa new life, waliko mumu kwa sepa anatu. Na mutu walika mutu kwa tini kapiebika lila mazio. Kunipa ya kevaleko, kuhip hop ndine ni kwa satefo. Kachapa kasika lefo, na peni lili skanga skepo. Na kepa ya sharp sharp, so bring your ideas for backup. They were chilly, so kuma buzz and you won't catch up. Oni never wa believe for AJJ, I mean ni gamba pa hip hop. Wesa mazio ulabijako, sameva high kwa temaraka. Chili wa sensasi, so maraba, muma biti, shipenda. Jishilanga chudas, wefu, so won't savari, umunde watanika. Pena vokela, since ya remenda, nili munjila, yo ni reminder. Nifuna over age, doti yanda, poni kwe sanga design na brandia.
Ayo siji, run it. Let them know you a mega party upon the beat. Blue music.
Perfect.
You know we do this on me. It's juicy, na visioni.
ZambiMusicBlog.co.
Baby, what could say?